Royal Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe men oɗo saha saki ko mawɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse Bamako. Hono Batu Dieynaba fedde jokkiti toon golle kawral ngal jooɗoto ñande altinere sappo e tati lewru juin. Ley ko o bantina laabi tati ko guɓe ɗe dokki taƴral hawrude e oɗo Batu. Tiiɗalla joƴƴingol laamu hakkundeje o ana fawi e dow nomono fuu famri ko tonga ko e ley tayka muya hono honjotoɓe ka e wi maɓɓe kana yuɓɓide e nuygal sere leydi meɗen yalla ana focco. Janginoɓe UIG ana e murtere golle nde andaka nde salata ila jetti lewru mars ƴaɓɓindu ndu. IM suumike e o golle dardi du laami o heɓna golle o jogala jawniɗo. Mali e Canada ciññini keña hono gollidal banggal sariya ɗo Bamako ɗo. Yo hokkude sariya doole li leydi meɗen fa heedana kala. Yo ɗe toɓɓe gonni ɗen pirtanto o hannde bisimilla moɗon du e dow studio tamani. Batu Dieynaba fedde jokkiti toonde golle kawral Alger ngal bantinaaɗo laabi ɗiɗi waran laataade ñannde altinere sappo e tati lewru juin Bamako ɗo. Guɓe ɗe kaɓorɗe ɗe calaniɗoonɗe du Batu o dokki taƴoral hawrude hen ndenno Batu Dieynaba o fuɗɗan wattu tiɗɗo mo gouvernement e guɓe ɗe du poccodirali fa warde wattu mo asuya du hayfi France laataade giɗo gaño jaado konne li golle kawral ngal. Kedɗen Oumar Waygalo fa fam ɓeyɗo.
Ngal ɗo kawtal Dieynabal fedde hannde jokkitaade kaldal e kawral ngal le leydi meɗen ndi yoga e haalaji ɗi fuu ngarana yowade no laamu hakkundejo hani joƴƴinirede le saaha leydi ndi. Miccitiɗen wiide ngolɗo haalawol waddino tiiɗallaji kewɗi hakkunde laamu o kañe guɓe murtuɗe le saaha leydi ndi. Guɓe ɗe kayfi laamu o hollitindi wiide holla e anniya lobbo no kaldaɗe kawral ngal hani taɓirede le nokku o. Ɓe kolliti wiide laamu hakkundejo tan hani joƴƴinirede so jaam e deƴƴere warta le saaha leydi ndi. Laamu o tippitigui ɗiɗo kayfali caggal ɓe kolliti wiide guɓe ɗe paamayi yoga e sariyaji tongaɗi le kaldaɗe kawral ngal fa hande ɓe kolliti wiide won tiiɗallaji gonɗi le yoga e commune ngaji gonɗi le saaha leydi meɗen ndi. Ngal ɗo kawtal Dieynabal ɓe ƴeeyal hono ko saggi ko hani saggintinirede walde nations unis wonde le leydi meɗen ndi holliti wiide fa handen guɓe murtuɗe ana gondi e tannude koyɗunoɓe kani hokkirde yuɓɓo inɗe hono yimɓele mabɓe kanɓe daakede nokku gotoɓe. Guɓe ɗe kolliti wiide ɗiɗo golleji mbawa gollede soni laamu hakkundejo joƴƴinaka le saaha leydi ndi. Ngal ɗo kawrital wakkati joni kongal hani wadde ɗo Bamako ɗo ko France hayfi guɓal gotal e murtuɗe le saaha leydi meɗen ndi guɓal nottirtengal asiya ngal ɓe kolliti wiide ɓe ana gondi e ansar din dande guɓal jihadinkoɓe. Ko honjotoɓe wonɓe kolliti wiide hen ngal ɗo kawrital dukoji kewɗi garan matede hen.
Honjotoɓe yogaɓe mbi tiɗalla hono joƴƴingol laamu jakkundeji ɗi ana tongi e dow nonmono fuu famri ko winda ngam mum ko le gueɗe ciññiɗe ɗe. E wi maɓɓe hono kutteji keɓaɗi ley nonmono fuu famri noon yo dow wayde yuɓɓodade yoga jum ɗum e nuygal sere leydi meɗen fawi. Ɓe mbi fa dabare heɓe kana ko yuɓɓodaki ko suɓte le kawral Alger ngal filite yalla du ana yaada e nuygal sariya leydi meɗen. Kanko Abdourahmane Bentouré wonko halde Issa Fakaba Sissoko keɗoɗenna Ousmane Niali Bouli.
Pour les groupes armés, on est même pas
hedde goto e wi guɓe joguiɗe kaɓorɗe ɗe ɗum wona laamu hakkundejo. Yo ɗum laamu tan jottoɗo tafon, yo ɗum laamu jottoɗo fa hayba kabaruji farde laamu keso joɗade. Hedde goɗɗe wi daraniɓe politique Mali kolli wiide ɗum wona laamu jottoɗo tafon, yo ɗum laamu hakkundejo noon darantoɗo haybude kabaruji mairiŋaji sini tiɗallaji ngon. Nenno joni haala ɗiɗi gonɗo ɗi galda sini eɗen jiiɗi kawral Mali en kana haalde haala laamu ni tan tafon, saabi leydi ndi yo gotiri noon. En fuu eɗen kani laatade sago woto dokkidiren juuɗe kina en fuu kalde ndaren ɗo gasi eɗo gasay ndaren hono gatten fa gasa. Miɗo miɗa ɗum kanɗen wadde joni sini wona ɗum tiɗallaji tan ɓeydoto. Ko wiya le talki kaldale kawral ngal ɗum ana jiiɓi sanne, yimɓe pamanayi ɗum, ɗum waɗde laamu o jaati ɗonki gollude ɗum.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay e dow Facebook na Twitter ɗo studio tamani. Janginoɓe UEG ana e ley murtere golle nde andaka nde salata ila jetti lewru mars ƴaɓɓino ndu. Nono ministre Diande Dowre e hoore muɗum andinono ɗum nde député en lanndino ɗum nde. Ndenno kanko kamɓe syndicat en ɓe ɗum syndicat janginoɓe UEG fenni muntagatal e haala ley ko haali ko ley koɓe jiide e yettinoɓe kabaruji ɗe Bamako ɗo. Secrétaire général daraniɗo kabaruji sella ɗum kanko Alassane Sidy ɓe wonko haaldu e Ayouba Sow no murtere nde laatori keɗoɗenna Oumar Waygalo.
La grève illimitée continue jusqu'à présent.
Murtende anda ko fuddo haadi ISF hande miden gondi e mudum. Tobbe tati woni ko min e lamo min pamray wattu joni o. Arande ko be ngari faabe kokka contrat ngaji hono yimbeele be ngana janginobe. Dido berde mudum min e dewabe ko yaata millioji chapande jeegom e didi CFA ko be njobayi. Tata berde hono jande wadirta jammano. Kanko ministre kuminido kabaru jande do dowr leleedi ndi o yehi to assemblée nationale o holliti wiide min e miden daara fa min baylita no jande ISF wori no miden daara fa min ngar dum nokku ko wala e jeyal lamo. Dum wana ngonga fenande balere kirim tagal mudo yehi o haloy Afrika bul o holliti wiide to mine muse ngabbe ko haame min jehi min jiddi yi makko min mimin en kaa jaa wadde nokko ko wana jeyal lamo. Ilo fuddi wala fu muse mo yi o yiday du e bureau amen o.
Hono tagal murtal lebi tati wada AM nde to ijeto sumike e ogolle nan no janginobe jangobe bedu be dardi lamo o hebana o do kabaru jogala jawnido Hamidou Sanogo kanko secrétaire général comité AM to ijeto wonko hadde Oumar Waygalo kedena ko mumini sende bu faccitanen
yoppude jande janginobe IG ana wondi e torude mi sanne sabide on tayki tege sifa jande système LMD gondele leedere de fuu woni le IG du so jangobe IG ngadi ko buri le bitati jangay du ana hollita hono dafa wala e jandende min pi dabareji kewdi yalla jandende ana fuddita ka wala ko du nafi min jidi e ministre kominido jande min neldi watanabe be dun talkur fabbe nodda ministre kominido jande o du kabarum jebabu ko ministre o hokki ko bimbi sabide e wi makko wala dabare fu ko jogani du ana holita wiide fa hande golleji fiide dabare fuddititinde jande amen fudday mi den darta e janginobe kany directeur ngabe pamundira sabide yiri wore bibbe leedindi woni e juude ma
Mali e Canada ci yini beta e Kenya bamako do talkur gollidal fa yirwena hono sari leedi meden di yewde 2010 yaade 2019 ngo hejo doko dole no sari jabanirta leedi meden di leedi men dilatodu sari do leedo sari dogata le mudum fa warde e jengingol kawral de re dewrintinangal ana buru milliardji nay CFA ko wadate e le mudum nenno kanko madame Sanogo Aminata Malle ministre sariaji leedi meden wonko halde Samba Dumbia kedena mumin sen
La présence Kawral hande ngala ana do baligu Canada e leydi meden di bangal fagude golleji jowidi do saria e golleji talkuru kaldal e kawrangal almusadaji mu ana hawra e millionji jenay e ujunaji temen nay e noga e joyi kalisi Canada e dum wara e milliarduji nay e ko foti million tati sefa baligu o fuddi 2010 dum timoyan 2019 baligu o ana hani wallude no saria gollirte no wodiri kany faaba holare bibbe leydi ndi e gollirde sariya e micitande hejongo yo golleji kessi nayirdi bangal dadi tati di ngoni holare e gollirde sariya golleji mu ngade no wodiri kanye faabaade yiri wera leydi
Subugol hambe latude cilol tatabo le Afrique batte Coupe du monde leydi Russie 2018 wara wadde nyande noga e le juin le gollirde fedde ballon Afrique le ngalure ker gube noga e Mali ane majjadu peccete de joyi nenno fa lato pelle nay nenno hawrube hawbe le deedo gube joyi fu ngoni latobe hejabe Afrique le hitan 2018 le lire du Russie
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden to santo le teme de refu joytan goni yobube hono lampo e usuruji hikka horebe mer e gollidibe mudun ngadi hono batu kenya fa kaltida no lampoji e usuruji di mbawre jantirede le cercle e wi mabbe du wayde latade leydi ankaku moddo fa kany e warde latade du hono kambe gollobe wayde yubidade le golleji mabbe sabanibe wayde jamtude ngodo lampo Hono coopération leydi belge wadan ko buri millioji temere jeegon CFA le projet ngaji sappo e joyi yirwere e kebal laamu kulikuru hono puddode heejoji golle mudum ngadi kenya le wuro jeego le cercle kulikuru o di jawdi wadate e leyi maadiji pongaji galbe kanyi e lumoji kominaji kandinaade ko buri remobe mena chapantaton kawri bete kenya e batu totere non nande jate kebanade do choggu men nande jate du ngada fa remobe mena andana hono saatu fudu do choggu men woridu e le lumoji dum hakkilanta ko projet mena bena yirwa du woni yirwere men commissariat dentoto do nyarmi ana wondi ila kenya e janginde to segutu gollobe gollidibe mudum fu pamante ono keman famude hono jogalaji balligu ngureji hitane 2016 li balde nay be den tan se be ndokondira dabereji no yimbe kominaji be kewa bawde mbaawi wallirede be do kaddude di do kabaruji hande kedde hedaade yewtude ma ana yeso ye nji fantare warol.